ngihlala kanjalo. Oh, akusiwe yini uqeda imali yami. Wangibamba wangiyeka, wangibuka wangihleka. Lamhla ufuna ukuthi imali yami. Hey my boss, bengicela ningiphume. We'll be right back.
La way.